raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aan kololeessa 7 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan godina Shawaa Kaabaaf godina addaa hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa keessatti wal muddinsi uumamee ture amma qabbanaa'aa jira jedhu jiraattonniif aangoonni mootummaa matoota oduu irra qabnu keessa tokko.
Ayyaanni Irreechaa Finfinnee Bishooftuuf Naayiroobii keessatti gaggeeffame ilaalchisees gabaasa qabnaa hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin ta'aa jechaa oduuf gara namootti deebina.
Dheengaddaaf kaleessa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataaf Gidim naannoo Axaayyeetti akkasumas immoo kan ollaa sana jiru godina addaa hawaasa Oromoo keessatti hokkarri uumamee ture har'a qabbanaa jira jechuudhaan humnoonni nageegumsaaf jiraattonni naannoo dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa aanichaa kaleessa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kanneen dhukaasa banan hidhattoota meeshaalee akka matireeyesii fi Snaayipparii qabatan jechuudhaan dubbatanii turan kan VOF yaada isaanii kennan jiraataan kaarraa qore tokko immoo ammallee haalawwan akka wal muddinsi sun hammaatu taasisan waan mumullataniif humni nageegumsaa naannoo sanatti qubachuutu irra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Achuma aanaa sana keessa naannoo Maajeteettis arraa ganama dhukaasni dhaga'amuun dubbatamee jira. Gabaasa Masfin Arraagee jaallannee tureessa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii Efraataaf Gidim inspektar Minaasee Shawaaqannaa akka jedhanitti amma xaa'eef naannoo isaa tasgabbaa'ee jira dhukaasiin jiru uummanni garuu dhukaasa dhoohinsa jira jechuu yaaddoo qaba. Jiraataan naannoo Maajatee akka jedhanitti ganama naannoo Mooloo jedhamutti dhukaasi jalqabamee ture daqiiqaa 2-3 booda garuu dhaabachuusaa dubbatan. Har'a qonnaan bulaan hojii isaa hojjetaa akka jiru yoo ta'u daldallis jalqabameera garuu guutummaatti banameera jechuun rakkisaadha jedhan. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa Tafarraa Wandimmaageenyaa waa'ee bulchiisa daangaarra jiranii kan hawaasa Oromoof bulchiisa naannoo Amaaraa gidduutti walitti bu'iinsi uumame kun nammaa yeroo 3ffaaf ta'uu fi eenyummaa isaanii yeroo gaafataman dhukaasa banuu jedhan. Kanaaf hidhattoota kana keessaa tokko rukutamuutu ittiin ka'umsa rakkoo kanaa ta'e jedhanii.
እስካሁን በነበረው ግጭት ወደ 5 የሚሆኑ የሰው ህይወት ጠፍቷል ለጊዜው የመቁሰል አደጋም አለ።
አጋማት ልቡን ነመሸኒ ደርቤራ ከነን መዳን አከጅረን ዱበተኒ ኦዴፈኖ ጉቱሞ የሮ አርጊኑ ከነና ጀዳን ከነን ዱአኒሲ ሸዋ ካባራ ተኡ ኢብሰኒሩ ኡመና ማራፍ ኦሮሞ ወሊ ወጅን ነጋን ጅራታ አከቱሬ ገሩ kan ummataa fakkeessuuf tarkaanfiin akkasii fudhatamaa jedhan obbo Ahmed Hassan bulchaan bulchiisa hawaasa Oromoo akka ibsanitti.
የተወሰነ ችግር ተፈጥሮ ችግሩ ወደ አልሆነ አቅጣጫ እንዳይሄድና የባሰ ጉዳት
ረኮ ሙርታአን ጠቀቤ ጅራ ረኮን ኩን ገረዋን ብራት ተከን ጅጅረምኔፍ ረኮ ደረን ጀባ ከኖርዶፍሲስኔፍ ማንጉዶተ ብያ ሆገኖን አመንቲ ኑዱብሰኒ ጅሩ ጉያ ጀልቀባ ሁምነ አዳን ነምኒ ሩኩተሜ ዱኡሳ ዱበተኒ ከሌሰ ደበለቴ ወሉማ ገለቲ ነምኒ ሰዲ ዱዌራ ጀዱ ኦቦ አህመድ dhaasaa nageenyaa keessa qaawwaan akka jiru rakkoo jiru xiinxalanii murtii kennuun waan murteessaadha jedhaniiru. Kanneen rakkoon akka hammaatu fedhan jiraachuu malu seera duratti dhiyeessuuf haalli mijatuun akkaan barbaachisaadha jedhu obbo Ahmed sababiinsaas gatiin baafamaa jiru lubbuu namaa waan ta'eef jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee baqattoota Eertiraa biyya Israa'el keessa jiraatan gara biyyaatti deebisuu ilaalchisee mariin muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu waliin geggeessan akka hin jirre maddeen waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa VOA'tti himanii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu maqaa isaan dhaachuudhaan kan gabaase maddii The Times of Israel jedhamu hogganaan Itiyoophiyaa baqattoota Eertiraa gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf deemsa jiru gama isaaniitiin gargaaruudhaaf muummichi ministeraa Itiyoophiyaa walii galanii jiru jechuudhaan gabaasee ture. Maddeen oduu waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa garuu yeroo hoogganoonni biyyoota lameenii Israa'elitti wal ga'anii mari'atanitti inumaa waa'een baqattoota gara biyya isaaniitti deebisu lafaan kaafamne jechuudhaan dubbatanii jiru jechuun gabaasaan keenya Iskindir Firoo gabaaseera. Sudaan kibbaatti ambaasaaddarri Biriteen mootummaan Sudaan kibbaaf gurmuudeen finciltoota biyyattii keessa jiran waliigaltee araaraa bara dabre mallatteessan hojiirra oolchuu irratti shaffisuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Sudaan kibbaatti fuuleffateef ibsa kennaniin kan kana dubbatan ambaasaaddar Kiristoofer Troot gareeleen Sudaan kibbaa bara dabre baatii fulbaanaa keessa waliigaltee mallatteessan akka waliigaltee sanaatti mootummaa cimsaa yeroo dheeraaf eegamu hundeessuu isaanii dura waraana isaanii gamtoomfachuu fi danqaalee naannolee adda addaatti mul'atan furachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Miidiyaalee itti gaafatama hawaasummaa isaanii hin bahanne irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalaa Baahir Daar tokko tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Daayireektarri abbaa taayitaa Biroodkaastingi Itiyoophiyaa Dr. Getaachoo Dinquu gama isaaniitiin haala akka amma jirutti itti fufuu hin danda'u ibsawwan saayinsaawaa ta'an itti kennine tarkaanfii fudhachuun itti fufaa jiranii jiru. Abbaan taayitaa Biroodkaastiing Itiyoophiyaa magaalaa Baahir Daar keessatti waa'ee walabummaa miidiyaaf itti fayyadama isaa ilaalchisee hawaasaa adda addaa waliin mari'atee jira jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi dimokiraatotaan dursamu qorannaa waa'ee taayitaa irraa isaan buqqisuu geggeessuudhaaf fuuldura deemaa jirutti afaan yaa'ii mana maree Naansii Pelosi yakkoowwan guguddoo akka amala dhabdummaa fi gantummaa fa'a of keessaa qabuun balaaleffataa jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa Doohaa Qaataaritti shaampiyoonaa atileetotaa keessa turan dorgommii fixatanii qe'eetti galuutti jiru. Eenyutu maaliin galee jedhee soraan oduu ispoortii har'aa keessa nutti hima.
Babalatoo lagalchuma sana gaya. Addunyaan ijoollee fi walitti filatteetti Doohaa Qaataaritti walitti haamtee shaampiyoon addunyaa irratti wal dorgomsiifachaa baate. Eegi torbaan sadiin duratti irraa walitti jettee halee gargari galte. Biyyaaf naannoo 209tti ispoortii gosa hedduu irratti wal dorgomaa ba'e halee nagaa walitti dhaabatee gargar galan. Ijoollee Ameerikaatti mootummaan galate maadaaliyaa 29 moote warqee 14 keessa jira. Akka kanaan addunyaa keessaa tokkeessoo taate. Keenyaan maadaaliyaa 11tiif warqee 4 lammeessoo taate. Jaamaayikaan 11tiif warqee 5 sadeessoo taate. Chaayinaan maadaaliyaa 9 warqee 3 abreessoo taate. Itiyoophiyaan maadaaliyaa 8 warqee 2 shaneessoo taate. Lalisaa Deessisaatii fi Muktar Kadiriitti maraatoonii fi metirii 1500 Itiyoophiyaa warqee hin gale. Siifan Hassan atileetiin Itiyoophiyaa taduriit ammaantaan Neezerlaandii dorgomti barana immiirreessiti warqee 2 galatte. Weedhen gaddaa metirii 1500 irratti torbaaniin duratti metirii 1100 mootin walti warqee 2 galatte. Siifan Proojektii Naayik godina Ameerikaa Oregoon jirtuutti leenjisa. Sekendii 2 rikoordii addunyaa dhabde. Rikoordii sun Ganzebe Dibaabaatti ganna 4 duratti moo'ee argumsii jirti. Dhiiraaf dhalaalleen namni walumgula metirii 1500 fi metirii 1100 akka siifan moo'e tokkollee nun jiru. Ado tokko dubbannu leenjisaan siifan Alberto Salazar qorsi humna namaa kennu malaaf maltee jabduun dhosseetiin yookaan naaf nama dibaa yookaan ammoo atileetotaa kennaa jedhaniitiin qoracha bahanii amma waan irratti arganiif ganna 4 hojii leenjisummaa irra dhaaban. Ijoolleen inni leenjisu namni akka yoomiif qajeelchaa faatii siifan Hassan faatii leenjisa dhibii qaxarachuu fi dhibaachuu isaanii ammattoomaan jenne namni kun nama hedduu leenjisa ba'e. Nama shaampiyoona addunyaa takka akka moo'a faaraallee leenjisa. Itiyoophiyaan dorgommii barana akkamitti irra galte leenjisaa maraatoonii Itiyoophiyaa Haji Adilo Doohaa Qaataaritti bilbilee reefu waan gabaabduu aloo odeeffanne. Dorgommiin barana akkamidheen?
Wal dorgommiin bareedaa qophoofnee dhufne meedaaliyaa argatu inni irraa jirullee kadhamne hin jira. Haalli qilleensaa xiqqoo hin ulfaataa ture akka waliigalteetitti bareedan jedhu.
Ijoollee warqii isaan argamtu keessaa Muktaarfaa Leellisaa Deessisaati. Mee dorgommii mo'annaan isaan akkamle?
Qophii cimaa godhanii baay'eetti qophaa'anii wal dorgommii kanaaf yeroollee fudhataniitiin haaluma qophii ofii argatanii.
Dansa leenjisaan Alberto Salares. America Project Nike Oregon leenjisa kanaaf qorsu humna namaa kennu atileetota qoodi jedhaniitiin waggaa afurii fi irra dhaabanii waan kan hubatu akkasuma akka jedhan kun akkasuma.
Sirriidha haala kana hoggaa lama moo hoggaa sadi dura yaadni kun ka'eetiin baay'ee haasaa addunyaa ta'ee ture. Garuu kaadamni kun atileetota biyya addunyaati irratti bebbeekaman baay'ee wajjin hojjetaa ture. Atileetonni inni kanaan dura leenjisu warri dhiyeennaan waan inni dalagu beeku haala kana keessa. Seenaniitiin nama akkanaaf jedhaniitiin waan saaxilaniif kanarraa kan ka'e isaanillee qorannaa isaanii gara duubaa deebi'aniitiin irra gahanii jiranii irra geennaan haala sanii murtiitti dabarsanii haalli inni itti fayyadamu haala ilmi namaa irra gahuu hin dandeenyeen haala garaagaraatiin dibannaa qaama dibataniirraa wanna tokko tokko wanna namni yaanneen haala akkanaa kana hojjetuu hin danda'ama haalli kun dhaabbatutu irraa jira.
Ijoolleen inni leenjis fakkeenyaaf tan irratti maal jedhan?
Meeqquban qaban jedheetiin hin yaaduwan maaliif atileetonni. Speeshaalii amma maqaan isaanii akkanatti addunyaa irratti beekamu kunniin kan beennellee jiraatu danda'a. Haala isaan hin beenneen kanaaf si fayyada jedheetiin kennuu danda'a. Atileetiin kun amma qoricha kana qofaa yoo qabe qofaaf si fayyada jedhee kan jiraatu inni kan yaadu qofaa san malee kanaaf naataa jedhee yaaduu dhabuu danda'a. Garuu inni haala atileetonni hin beenneen wanta tokko tokko kennuu danda'a. Atileetonni illee beekaniitiin. Warri itti deeman jiraatu danda'a kun haala lama qaba jechaadha.
Nama amantaa na dubbisuu jiru kun Haaji Adil'o leenjisaa maraatoonii atileetota Itoophiyaati. Haaji guddoos galateeffadha. Atileetota Itoophiyaa bordoo haa kaaniitiin iftaan Itoophiyaa galanii karaa hoola dhalee galaa jennaan qophiin ispoortii sararatan maan soraa lakeeti nagaan bulla.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Irrachi hora Finfinnee waggaa 150 booda bara kana Finfinnee bakka Doloolloo Biddeenaa jedhamutti kabajameera. Horii Finfinnee bakkatti deebi'uunsaa nu gammachiiseera. Hirmaattoonni Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda fulbaana 24 bara 2012 bakka abbootiin gadaa haadholiin siinqee qeerroon qarreen maanguddoonni oromoo fi saboonni obboleewwan oromoo argamanitti Finfinnee iddoo Dololoo Buddeenaa jedhamutti irreeffatameera. Ayyaana kanarratti oromoon oromiyaa guutuurraa sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranis obbolummaa isaanii agarsiisuudhaaf irreeffannaa hora Finfinnee irratti argamaniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti namoota hirmaatan keessaa raadiyoon sagalee Ameerikaa kanneen haasofsiises horri Finfinnee bakka ganamaatti deebi'uun isaa isaan gammachiisuu ibsaniiru. Obbo Daanyee Tamasgeen jiraataa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa jedhamee beekamuuti irreeffachuudhaaf dhufan.
Waggaa 150 dura asirratti kabajamaa ture. Sabni keenya asirraa ari'atamee asirraa ba'ee bishooftutti kabajamaa ture. Ammammoo as deebi'uunsa gammachuu dachaa jechuudha. Gammachuun kun immoo kan asirratti dhaabbatu miti. Waggaa waggaadhaan akka dhufu immoo naan yaadu baay'een gammada. Kan iyyuusaayyuu garuu seenaan keenya itti fufaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani kennu Finfinnee koottaa kun biyya keessani kun aadaa keessan dagaagsaa namni biyya alaa jirtan dinagdeedhaan biyya keenya guddisaa irreecha faana. Turizimiin hin guddatti biyya keenya sabni keenya hin guddata.
Irreeffannaan amantiilee hedduu biratti akka waaqa uumamaa kadhatanitti lakkaa'ama. Kun garuu dogongoraa kan jedhan irreeffannaaf gara hora Finfinnee kan dhufan godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa Lubaa Lammeessaa Oliiqaati.
Oromoon seexanas hin beeku seexanattis amanatee hin beeku waaqa burqaa kana uumte waaqa bishaan kana uumte sagalee waaqayyoo akka mana amantaatti seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoomsa tokkorraa kaasee humni waaqayyoo bishaanirra bulee jedhaan bishaanirra kan bule kana nullee akka mana amantaa ortodoksiitti bishaaniin otoo hin cuubanii kiristaana jenneetoon mirkaneeffamu bishaan jechuun waaqa bishaan kana burqaa kana uume. Waaqa ardii kana uume waaqa gaaddisa kana uume jedha malee bishaanitti waaqeffata miti Oromoon akkanuma kana waaqa bishaan kana uumte waaq alafa kana umte waaq asami kana umte jenna nutisi kitaba qulqulluti oromonis kanarra isa kana yumbalalifata wanta warra bishan kessatti gataman warri kana jedan dogongoraniru ufani abaran ailalen
adde burtukan hussein jiraattu magala finfinneti akakayu fi abban sani finfinnet abbaqe turan garuare tamani finfinneda banjechun oro finfinnera tirifachu fi oromo akkanat finfinnet argun anaf gamachu addati jiran
ana jechuni sena gudda warra dabarse kessa tokko jechu ana akakayu lenki jebiye kana buqa samamani manni jara gubate waame qataani akkasitti bija kana bahani sena kana tuembe ku ture yuano banki ya wagato rbator banu mara fidiyatin biya dalota kessani bija kessan jereetin ujolle mara wagato rbator ba fidiyatin asitti nargisi sa ture ani rechi durani sin kabajama magala kana kessatti warro abboti kenati tadeebun isa ana baye na gammachisa malif na gammachisa ani har arne warri ke ya oromon asi buqani itideebi ekon dalo akka anama addisi dalal etti oflakka jechuwa
finfinnet hori hora obasa turre abba ko walin kanjidan ammo obbo hirpa gammachuuti ana wal mararra rifannaf kanfan
grecha kana dur gize dauma kenya hori ofneti dauma kenya gandarattis bishan kara obavne irra zaballukuni ino wa ergana asin bishoftu darbe ammo barakana fide galanna qau qerro kana rabbinu de digni qerro kenya harabbinu kwase waqayo galanna qau gara fundrades arga to kotane dafa to kotane mari to kotane qerro kenya qabandera wande wal gufaddu udifanne biya kenya kudifanna dami qerro rabbinu habas
qorten il mankosh ayana irrecha horafin finniratti obbolewon isani oromo walin irrefachu daf faniro obogzaw adola godina sidama ana burrarra dufan
no achitille kanuti anu kokosa uradati oromia ke satti qaralle jarsuma achitti wolqabanne wolhammannet oromo wolimbulla gabanke nalle jurunte nalle dutille jironille gotille cirinille wolin qabna asittille obolesuma dumnet ayana oboleyan ke na ka oromo tif kazidama ayani tokocha nulalin safin dumne ayana alle kabaju ayana alle ke nataif kabaju dumne asitti garumne finfinneti tarikh alalle
namon irrefachudaf gara hora finfinneti dufan irrechi jalala galate fannada nagenya difama fi bakka walargati kanaf namon hi kubrati kenan kanobachu qabu jiran irrefannan kun milkin akatum romofis follen oromo gumacha gudata isaniru nagenya fi tasgabbidan oromon irrefate akana gangaluf ayanni recha hora finfinne nagan tumramu isatif motumannan oromia fi bulchinsi magala finfinne ummata galate fataniru ayanni recha jalala fi tokuma oromo akasmas kan sabaf sablamota biyetti kanagarsi seda manni biyetti nagan tumramu irrefanna kanaf galandike san gudala jiran obushimalli sabdisa tianan presidenti bulchinsa motumannan oromia kabanyi ayan irrecha horafin finne nagaf midaginan tumramu lalchun ittianan kantiba bulchin samagala finne injirarta kale uma jiratto tamagalicha galati fataniru oromonna musambikam kanasa irrefanna horafin finne ratti dugom sejras jiran follen hojin nagenya ratti hojjecha turani fi abboti qabenya kabaja ayana kanaftum sanis galati fataniru ayan irrecha horafin finne dadannole murmi heddus kesumesera qerof qarren oromo bakka addaddati dufan sagale sani dagesa turaniru dadannowan san dagesa turankesa
ugazani
ugazani
boranarra
boranarra
bujira
bujira
wallagarra
wallagarra
kamiserra
kamiserra
hayabadu
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 oromiani gani
oromiani gani
oromiani gani
oromiani gani
opiajarun
opiajarun
idandamu
idandamu
rech horafin finnirati umman million saddeti olitlakam ratrmatera Gabas Radio Sagale America Tif Sahay Damto Finfinnira
Rachi Bushoftu Hora Arsadid Hala Ho Adan Kabajamun Sabe Kamejra Yana Rachi Bushoftu Ratti Sabo Nigara Gara Kabiyyatti Kesa Tirmata Niru Rachi Bushoftu Hora Arsadid Nagayan Tumura Musas Biron Adaf Turizmi Oromi Abik Sejra Mukhtar Jamal Gabasa Kaba
Rachi Bushoftu Hora Arsadid Borumta irrecha finfinneti tikabajamunsa tariti. Lakofsa namati fi hirmato ta hit isu daamala shakkin jat ujabature. Garu taate insafa allada. Lakofsa fi hirmato ni namota daranu dabale hawwatumman isalle akkan mit agetinin dabarse irrechi hora harsade. Hirmato ni daanga oromia afranirra dufani indabalatati saboni sablamoni ummatota biya kan akka aada isaanititti irratti enumma daan hirmatanida namoni radion sagale america sirna irrecha bishoftu hora arsade irratti argetin indubbiselle gammachuni isaanitti dagaamu sirnisa miidagata ulle dubbatu
baye anin lam kanani nalakina tfakkat
aha
anu kalesa utna harra de warindu ina tfakkat wana kana arbuut baye baye gammadi anu shoftu adda ani rechara kabajun ko irodurat daro na fa nadda argem be korom amma ko jiraachu sayu ana ajaib magari sena ga inde kamale akana tola garri kanu la garri abbe dede ko tu baye baye lamma fandala teje de
irreti ummata walitti bida akka konkriti simminto fi aswa walitti qabe walittodu ummata walitti bida kun dibeetu waqifat motumma du fe derbe kun inder ama kaleta ule qabatte duftu irreja kana alaba qabatte duftu waya aga fatte duftu challe fat qabatte duftu motumma nakat gocha ture derbe ummani mojira abban irrecha ummat abban malka ummat ani refatu ummat sabon nibiro ama gediyo rafan alaba wandi radfan sabon nadadda raya rafan kamise radfan ne ummata samotumman walitti fidun dande motumman biyabichu walitti fidun dande garagalchet inaf gudda walitti fid
oromon duudasa adasa akkata ettin of jiraachi suuda fi dalota barsi suuda maluratti danqa gudda tu mudatatinin turen hirmattonni kasanitinin jiru enumma fi waqefannan oromo akkawan safufi waan badaa wahiitti itti fakkeeffamaatiniin turu aadaansa akka balleeffameetiniin manca'uufillee duula guddaatu irratti ta'aatiniin tureedhaanillee himanii jiru.
Irreechi calaqii tokkummaa uummata Oromooti. Calaqii tokkummaa uummata Oromoo yoo jennu irreecha irratti Oromoon kallattii hundaa walitti dhufee kan itti wal arguudha. Keessattuu ammoo handhuura isaatti wal arguudhaaf Oromoon baroota hedduudhaaf gaadiyamee ture. Gaadiyamuun kun dhimma irreeffannaa irratti qofaa otoo hin ta'in Oromoon waa hedduudhaan akka wal wallaalfee ture. Sadarkaa poolisiitiin jechuudha. Afaan isaatiin walii galuudhaaf. waligalun qabu ture sirnatti waligalun qabu ture amma wiirtuni reeche jedhamu kuni oromoon bahaa dhihaa taabaa kibbaa dhufeetoo meeshaa itti waligaluu fi tokkummaa isaa ittiin dagaagfatu akkasumas tarsimoo isaa gara fuulduraarree ittiin lafa qabsiisuu danda'uudha. Kanaaf afaan keenyaan aadaa keenyaan eenyummaa keenyaan waan nu barbaachisu dhimmoota walootiin tokko ta'uudhaa fi karoorfachuu akka qabnu hojii manaanuudha.
Irreechi hora arsadee barumsa irreecha. Hora Finfinneetitti raawwate miidhagummaa nagahaa fi milkiidhaan xumuramuu isaati biiroon aadaaf tuurizimii oromiyaatii fi bulchiinsi magaalaa bishooftuu waliin ta'uudhaan ibsa sabaa himaaleedhaaf kennaniin kan dubbatan. Sirna irreechaa namoonni heddumminaan gama hundaa dhufaniitiin irratti hirmaatan kana aadaa fi duudhaa isaa gama diinagdeetittillee jijjiiruudhaaf heddumminaan kan irratti hojjetamu. Wiirtuun oomisha meeshaa fi uffata aadaa Oromoo tokko magaalaa bishooftuu gidduuttillee akka ijaaramuudhaa deemu ibsa kanarratti ka'eetiniin jira. Hogganaan biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa obbo Girmaa Hayluullee kanneen milkaa'ina sirna kanaatiif shoora gama keessanii taphattan hunduu galata qabdullee jedhan.
Kan hora Finfinnees kan hora bishooftus waliigala milkeessuudhaaf hojii addaatiif bara kana kan hojjetame. Tokkoffaa ayyaanni kun karaa sadiin akka kabajamu tokko safuu fi aadaa fi duudhaa isaa eegee akka kabajamuu fi keessattuu ayyaana irreechaa duudhaa inni qabu safuu inni qabu uummata biyya kana keessa jiru ayyaana Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana Oromoon waggaa waggaan kabaju qofa osoo hin taane ayyaana sabaaf faalamoota biyya kanaas ta'ee akka kabajamu. Kana jechuun uummata Oromootu kabaja argata jechuudha. Duudhaa isaa jechuudha. Kanaaf akka kabajamu godhuudhaa Oromoon daangaa haga daangaatti kan irratti turuun. Kuni Oromoo gara tokkotti fiduu keessattis ga'een inni qabu qabeenya waliin qabannee. Gaachana waliin taane waan Oromoon qabu ceesuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu shooftu irrattis kan mul'atu tokko isa kana.
Sirna irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii bishooftuu irratti gammachuu galateeffannaa fi sirba qofa osoo hin ta'in sagaleen mormiillee dhagahamaatiniin ture keessattuu rakkoo qaama hidhatee fi mootummaa gidduutti godinoota Wallagga Gujii fi Booranatti uumamaatiniin jiru akka fala argatuu fi du'aatiin namootaa akka dhaabatu kanneen gaafatan mormii isaanii dhageessisuullee taajjabneetiniin jirra.
Wallagga irraa! ఫోటో గెలతో మకాచే తీసి మాలి దాడను నగే సాజిస్తాం కొని
నుబ్బే పరుకుని గాఫ్కిన్ కేని మోతమాని అమ్మ బియ్య బుచా జరు కుని కుతా కుదాతి నుకోడే బహాకు యాతి కలబా సిబ్బత్ అజాన్ కోడే కుని వన్న గడా కుని బుజి రజేడే అబావస్ మత్తంగే అబావతే దర్తంగే అయ్యో కేని హాలకే అబ్బాకే వర్తి ఒపలో దకేని వల్ల గలితా కేసతి నుజో కేసతి గింబి కేసతి బుజి కేసతి హాలకరాతి కబేని ఉమ్మత గుబాజి వంటే ఎర్రన్ అబ్బాన్ గడా అబ్బాన్ బియ్య నుడగావు కబ సగలే కేని నగావు కబ జెచ్చు కమ్నాని
ఇమ్మ మర్ని సగంతా ఇర్రేచ్ హోరఫిన్ ఫిన్నే ఫి హర్సదే రెత్ దగహమే కనన్ వల్కబతే అకడేబిన్ ఉలాతన్ ఇతానా ఇతామాజోర్ షుమా రాయ్యా ఇత్తిసబియ్యా జనరల్ బ్రాను జూలా రాడియోన్ సగలే అమెరికా దుబ్బిసేతి నింజరా జనరల్ బ్రానున్ సగలేలేన్ మొర్మీ నమోన్ని దగేసిసు హోర్డోఫాతినిన్ తురుఫి కుబ కబాచ్చుల్లే దుబ్బతన్ నమ్ని కూకాల్లేయో కబాతే మిర్గాన్ సగలేసా దగేసిసుడా వాన్ కబుఫ్ నమోత తొక్కొర్రత్తి అక్క మీద్దాన్ హింగేన్నెల్లే కల్లత్తీన్ కామే నమోన్ని సగలేసానీ దగేసిఫతనీతినిన్ గలన్ జడన్ రక్కోన్ హవాస్ని కాసే కంఫల్ బర్బాదుల్లే తౌ రాడియో సగలే అమెరికాతిఫ్ హిమని జిరు
యాడ్డున హవాసా సర్రీడా ఉమ్మెన్ కో ఒరోమో లమా కబర్బరాను బర్బాదు ఎన్నుతీస్ బర్బాన్ యొల్లేని వసలే జిరాన్ యొల్లే దర్గగోడ గర్సోలిన్ అమ్మ గదని పొలిటికా యాసాని బియ్య కేసత్ అదేసా జిర్ యొల్లేన్ దర్గగోన్ సుని పొలిటికాన్ అద్దత యాసాని ఫన్ ఉమమిన్ జు అకుం వన్ని బియ్య ఉమమి యాసాని ఉమమి నాది యాసాని గదని కరనగాతిన్ గదని జర్రమని కల్సో గెగెస్ దండవర్ కునింగూ తమ్నే ఉమ్మ తౌరోమోది యాని కల్సావు దండవు ఫిలన్ను సిగాచు దండవు ఫిలసము దండవు గాఫ ఫిలతమనిమో wani sambar barasa hujira wa shulan do amma kawai dani wani dalatin jirubar kawai bara wogga shantama itinjiru san amma si itifufuni sa umma soromo ratti nida gesu da male faidan kabu
general brano julla gafif david balata radio sagale america ojin dimota rakon walitbu insa qama hidate fi motumma giddu akata itifura mufi rakole kana ke satti mul atatinin jiranin walqabatetinin san tasisan bor gafif debi gutusa qabannetinin sinif dianna gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal horar sadira
ayane recha magala nairobi kesatti wagga waggan kabajamu sichi akkindesan liban halake abba malkayanicha kindesan dubbataniru gabasa gutu galmo dawittu qaba
akka bakka bu'aanawaa saba qabtoota oromoo Nairobii sagalee Ameerikaaf dubbatanitti ayyaanni irreecha Nairobii siitii paarkii bakka jedhamutti kabajamuu kan jalqabe bara 2010 barana sayyaanichi bakkuma duraanitti kan gaggeeffame yoo ta'u ayyaana kana irratti hedduminaan kan hirmaatan baqattoonni lakkoofsaanii diqqaataa waan dhufee fi lammiileen biyya naasichi qindeessuuf waa dagalanii jiran liibana lakee abbaa malkaa ayyaanichaati.
Amma ayyaanni irreechaa baqataatti jalqabe nu amma gan 11 waliin hirreeffannee jirra. Yoo baqataan galelle itti fumu dhaloonni harmi jiru hin jira.
Abbummaan irreecha Nairobii kan kabaju baqattoota Oromoo Keeniyaa fi biyyoota lallaa keessa jiraatanidha. Dhiyeenya kana keessumaa gana darbees dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa karaa humna naga kabachiistota biyyattiitiin isaanirra geessisaa ture hirrataa waan dhufeef ayyaana kana sirnaan kabajuuf nuuf toleeraa jedhu baqattoonni. Usmaan Amboo Ugaandaadha ayyaana kana kabajuuf Nairobii dhufe.
Irreechi barannaa kun hedduu waan addaati. Kabiyya naallee caalaa kabiyyaa sun baay'ee waan nama gammachiisu hedduu ganna 150 booda uummanni keenya deebi'ee sadarkaa kanatti deebuun isaanii baay'ee waan nama gammachiisu gammachuu guddattu natti dhagahama. Haaluma kanaan wantoota nama ceemmisiisanii irreecha keessaa namni amantii garaagaraatiin keessaa hafuu barbaadu walmariidhaan keessa ka ta'u irratti waliigaltee Oromoon bara cufa akka wal agartu jedha baay'ee nama gammachiisa.
Alamituu Baqqalee baqattuu Oromoos Nairobii jiraattudha. Hiriyaa ishee obsee Bashaadaa Duuka irreessa irratti isaan argee waan irreecha baranaa isaan gaaffe. Alamituutu dursee yaada isheenaaf kenne.
Ani ganna jaha as keessa ture jira. Kanaan dura akkanas hedduu namni Oromoo firii ta'ee ba'eetiin irreeffatu kan baranaa immoo addana ta'ee hedduu keessa kiyya na gammachiisee jira.
Olmoos ganna sadiin jira. Kanaan wanti yeroo lama kabajeen jira.
Akka mireenni baranaa kun?
Baay'ee namatti tola. Baay'ee gammachuu guddaatti natti dhagahama. Yeroo achitti kabajan argu akka malee hin gammada. Garuu asiin duratti asitti diqoo rabshaa wayii akka malee nu jeeqaa turani. Garuu amma galanni waaqayyoo faataati. Amma haala bareedaatti kabajne jirra.
Qindeessaan koree irreecha Nairobii dargaggoo Jabeessaa Fullaasaa namni dhiyeenyaas birmadummaan ayyaanicha kabajuun gaarii ta'uu isaa hime.
irreechi kun fuulduratti lafa kanatti jabaatee lafa uummanni Oromoo boorana ta'an keessatti dhalatanii jira ta'an kan uummanni gabraa saakuyyeen afaan Oromoo dubbatuu uummata Oromooti jedhamaniituma beekamu gosa xixiqqaa haa ta'an malee. Kanaaf booranni lafa qabsiisee irreechi lafa kanatti dagaagee aadaan kun biyya kana keessatti gabbachuu qaba waan jedhuun hayyuu liibana lakee itti aanaa obbo Dabbasaa Guyyoo kanatti har'a dabarsinee jirra jechuudha akka lafa qabsiisan abdii qaba.
Asichi asitti akka kabajama?
Biyya kana keessatti numaa'u dagaagee sirriitti akka kabajamuu danda'uuf itti fufaa jechuudha.
Ayyaana kanarrattis qophileen sirba aadaa Oromoo fi nyaatawwan aadaa hirmaattotaan dhiyaatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Kanarraaf jenne kanumaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.